Yo, the carnival got MC, they're untouchable, right? So let's do this. Yo, when I'm gone, napidu ni kumbuke, hini gali so namskani, inakuja usisuke, hang kwenye lodi. Yali me shangia, go solo pa me, so go be go simuria. I'm a classic, we can the who the one in party. So be swaga nyingi, mtamu kama nanasi, madabu. What I endo my shangu me, go solo pa me, kwa nini si kwa di si, Kwa swaga nyingi, zaki blaza me shingonichi. Na po pito situ, wana penda tuku bang bang. Na bang bang, na tina fika makabu. Go solo pa me, kwa nusi ni pega zabu, majabu. Kuona nyota na nga mchana, na kuna bonge la baby, bali la guana. They wanna know why you take my time in music, cause it's the only way mambo mengene na puza.
It's all about me, snitches. It's all about me, please. It's all about me, every single sight. It's all about me, ah. It's all about me, snitches. It's all about me, please. It's all about me, every single sight. It's all about me.
Aleomba dunia ndo aleomba mapenzi. Shangae mchokilio kiuliza kisa mapenzi. Wakati uyo mpenzi ya na wawaza matosi. Hakilala na waota kwenye njauzi.
Cause all about me, kwanini sikupe kweli. Wene chuki na lembaya, saludi kwa samo kweli. Tapeli, stofeli, shamba kalibu feli. Gali bila mafuta kusinge kuwa na sheli. Ni kweli, mziki ni sehemu ya maisha yangu. Cause all about me, na mua kufanya yangu. My sister Duna wanapenda kudagi. Wana like picha zangu kisha bade wana tagi. Washkaji, waga napendaga shwage wote. Lipo soka mnapajua, sibane ni sote. Mnye kote, Mungu nisamena pokosea. Nibalegi niwe juu, niyangaze kama air. I love myself, so swai imefika hapa. Mwanaume na msimamo sogopi kutoka kapa. Na washa, na chapa, pako na track. Wana nungela mabaya, mwishono na conference, yeah. Haha.
It's all about me, snitches. It's all about me, please. It's all about me, every single sight. It's all about me, ah. It's all about me, snitches. It's all about me, please. It's all about me, every single sight. It's all about me.
It's all about me, snitches. It's all about me, please. It's all about me, every single sight. It's all about me, ah. It's all about me, snitches. It's all about me, please. It's all about me, every single sight. It's all about me. They call me Booger MC, they're untouchable.